Remember where you're calling from. Zambian Music Promos.co.
Zamtokoza ni Mungu Yesu.
Ama chushu mwingi ya fula ya ndaine sondelio. Lolesha luse luse pavana bombia wakuta. Niwe valero lela yawe. Niwe valero lela yawe. Isa.
Yawe kilo tusunge.
Kilo tusunge ya. Fine walu wile mishe kisha triki mumulilo. If you like me yawe, tule kamina nove wikile.
Oh. Ah yesu.
Aniwe niwe niwe yawe. Aniwe niwe niwe shama. Aniwe niwe 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 niwe
niwe.
Kukushuwa malwe niwe niwe shama. Kukushuwa malwe niwe niwe shama.
Oh.